Fagaara ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa shalay galab lagu dilay nin 75 jir ah oo la oran jiray Abshir Maxamed Cabdi kadib markii lagu eedeeyay in uu guursaday Cadeymo Nuur Khaliif iyo hooyadeed Hawa Cabdi Bile. Qaadiga ayaa ka hor xukunka fagaaraha ka sheegay in uu maxkamad u soo dacwooday Xasan Khaliif Aadan oo adeer u ahaa Cadey isagoo Abshir ku soo eedeeyay in uu gabadha guursaday hal daano uu ka dhalay xilli hooyadeed hore u qabay. Dacwadihiisa wuxuu ku sheegay in Abshir uu gabadha la dhuuntay isla markaana meel baadiye ahaa uu ku soo nikaaxsaday weli la'aan iyadoo ah maxkamadda ayaa jawaab ka dalabtay Abshir balse wuxuu iska dafiray arrinta loo soo jeediyay. Kaliya wuxuu sheegay in gabadha uu guursaday laakiin aanu hooyadeed guursanin. Qaadiga ayaa sheegay in marqaatidu ay ansaxday sidaa darteed ayaana waxaa lagu xukumay inuu ficilkaasi ku dhacay isagoo og. Waxaa lagu xukumay dil toogasho ah iyadoo la soo bandhigay adilooyinka diinta Islaamka oo cadeynaya xukunka.